Blog Talk Radio.
Turabaramukije nshuti muteze amatwi radiyitahuka ivugira Washington DC. Turi kuwa mbere ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 ndayizeye. Tuje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho dufite insanganyamatsiko zitandukanye, ariko kuri mwese muribaza cyane ku misomero y'urubanza rwa Paul Rusesabagina uko yagenze uyu munsi Kigali mu Rwanda. Twari twabararitse ku uyu munsi kuwa mbere tuzabigarukaho. Paul Rusesabagina akaba yasabiwe igihano cy'imyaka, akaba yakatiwe igihano cy'imyaka 25, mu gihe Callixte Sankara yakatiwe igihano cy'imyaka 20. Abenshi muri mwe mukamwire mworeza ibibazo nyine birebana n'isomo ry'uru rubanza. Turabiganira mu kanya n'umunyamategeko Dr. Charles Kambana. Tuzaza no kureba ku zindi nkuru zivuga ku Rwanda, ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bihagaze bite, ku Leta y'u Rwanda cyangwa ingabo z'u Rwanda Kagame yava agaragaza ko nandi mahitamo asigaranye usibye kuzivanayo. Turaza no kureba skandali yabaye muri ya mukino irushanwa rya volleyball Kigali mu Rwanda, uko Leta y'u Rwanda byitwayemo. Twaze tubona bavuga ngo Libe yataye muri yombi abayobozi ba Volleyball Federation cyangwa abayobozi bayobora umukino wa volleyball mu gihugu cy'u Rwanda. Baba babazwa iki? Baba bazira iki? Ese nibo ba nyirabayazana gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga? Ibyo nabyo mwabitwandikiyeho. Turaza no kugaruka wenda mu magambo ahinnye ku kiganiro Kagame yagize uyu munsi hariya muri Kigali mu Rwanda, muri Kigali Convention Center. Abenshi basanga ari cyo kudevayitinga abanyarwanda cyangwa abanyamahanga, guha tensheni cyangwa kwibanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Neza imyo magambo rero izo nzi ngo turi bwibande kuri uyu munsi. Reka ntangire mikaze umutumirwa wacu ni Dr. Richard Kambanda, niba mutwumva ikaze kuri studio za Ditauka.
Ndabumva bwana Serge, kandi murakoze kuba mwantumiye. Ndabasuhuje, ndasuhuza abatumva bose, nibwira ko turi bugire ikiganiro cyiza. Murakoze.
Urakoze cyane Dr. Charles Kambanda, reka ngushimire kuba nyine ubashe kuboneka kugira ngo tuganize abanyarwanda. Reka duhere ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Ni urubanza abantu benshi barimo kubazaho, abantu benshi barimo kuduhamagara bati mwakiriye mute isomwa ry'uru rubanza. Dr. Kambanda, uru rubanza twaganiriye ku ikubitiro mwaka 2020 ubwo Paul Rusesabagina yashimutwaga, wafashe iya mbere, nanjye tuza kuri radiyo itaha ukasobanura abanyarwanda tuti tubabwira ko uru ari urubanza ruzagora Paul Kagame n'agatsiko. Wakiriye ute isomwa ry'uyu munsi aho Paul Rusesabagina ahawe imyaka 25 mu gihe bari bamusabiye igihano cya burundu cyangwa life sentence muri gereza, bakamushinja ibyaha byose bya MLCD FLN, ariko uyu munsi icyaha bavuze akurikiranyweho ni ukuba muri uwo mutwe, none ntagishinjwa kuba yarawushinze, yarawuteye inkunga, yarawushishikaje abantu kujyamo. Icyaha cyonyine ubu ngubu cyatumye akatira 25 ni ukuba yarabaye muri uwo mutwe atari n'umuyobozi wayo. Mwakire mute iyingirwa
rubanza. Ururiyo rubanza kuva bigitangira urabura ni ikintu cy'amariganya Kagame yashyizeho kubera inyungu ze, agakoresha inkiko n'abo bacamanza hariko mu byokuri twarabivuze bigiruje kubitare siyore nemwe ya criminal law oshobora gukoresha ku convicting arusaba gina kuri biri byaha bamuregaga ntabwo oshobora kuvuga ngo umusiviri utafite nawo ahuriye n'abasirikare tuvuge ko bemeje ko ari abasirikare bateye bari yaba bakica bari yaba igenda gute ugombye kugira specific siyore umuregaho ntabwo ushobora kumurega ntabwo yatangaga amabwiriza ku basirikare ntabwo yari afite control ku basirikare ni umusiviri ntabwo bahuriye n'abari abasirikare nta siyore nemwe ushobora gukoresha kumurega biriya byaha by'abari abantu ibyo rero ubishyize ku ruhande nta na hamwe bigaragara kandi biranazi biri na wero document ariko usasaba gina atari washinze FDN habari we biri well documented usasaba gina yayoboye group yaba politicians bo muri opposition kubera byabagenaga bahindura buri shaka yari huriye muri impuzamasaka yabo yayoboraga buri mwaka ariko nanone no mu gihe ariyo umuyobozi w'uri ry'amashaka bari abasirikare bavuye bo ubwabo baravuze ati ntabo igipande cy'abasirikare kiri muri iryo huriro nta muntu ashobora kugira icyo arivugaho avuga ku bya gisirikare nta na hamwe musasabagina ahuriye na biriya bintu ninako bafashe ba uriya Sankara kuza ngo asenze rusasabagina kubera ko gahunda ya Kagame yari afite kandi byamufanye yari gutanga gusiga rusasabagina icyatsa kumusiga irangi iwe Kagame ashaka ko abanyamahanga bamuboneramo yashaka kumutesha agaciro mbanyamahanga mu bazungu Kagame ikibazo afitanye rusabagina ni ukumenyekana Kagame iwe yumva ko umutwe we psychologically yumva ko mu Rwanda ariwe gusa ugombye kuba igihangange ku isi so yageze noneho iwe yashaka gukoresha kujyana rusasabagina mu Rwanda amurege ibyaha byose noneho ube bagiwe n'ubwo yamujyanye none akore ibyo ashaka amuwe izina uko yeshakiye Kagame yari yazi ko agifite ubu bushobozi ariko rugikubita byagaragaye ko nta muntu n'umwe wemeye ibi bintu byose Kagame yavugaga kuri rusasabagina Kagame yatanze amafaranga menshi mbanyamahanga mu binyamakuru kugira ngo bandike ku bintu bya rusasabagina bamugaragaza ko ariyo mugizi wa nabi byose nta na kimwe cyafashe ku buryo ejo bundi Kagame twamumvise ari kuganya avuga ntahantu tukivugira ntahantu bakitwemera ntahantu dushobora no kunyuza inyandiko zacu uranabyumva basigaye babinyuza no mu gihe igihe niyo forum ikomeye Kagame ajya afite sasa so uru rubanza kuba baruzana nanone bakamukata imyaka 25 nyine ni bya bindi by'igisuma bafashe none mu kigasha agaragaza ati ntabwo twamufunze burundu wumvise no mu kiganiro cy'uwo munsi yavuze ngo niba hari n'ibintu bariya bashaka kutubwira ngo azabivuge tuzajya tumvikana tukuntumvikana bishoboke ko kaga ashaka kunyura ku ruhande abwira abazungu ati urukiko ni rwamukatiye acyari kongewe dushobora kureba ukuntu twamurekura bitaza gutangaza uko pressure igenda yiyongera kandi mwayibonye bakirukata Kagame azavuga ati biriya ni y'abacyamanza ati ngiye weshobora kumuha imbabazi Kagame ashobora kubijyamo kubera iki Kagame ari ahantu habi muri politiki mpuzamahanga kurusha nawo yari muri 2012 mwemba ko muri 2012 Kagame yari muri pozisiyo mbi cyane mu ruhango mpuzamahanga
Unguravugi ye cha M23 bavya no kumfatira sanction 2013.
Yes. Awani wakagame yagiye gufukama akababwira ati ngewe ahobo ziriyengegera za M23 muvuga ahobo nange munshire muri groupe tuzibwanye nzikunze kubita. So kaga ari muri position mbi cyane sasa hivi. Kuburyo ashobora kuzajya gufukama avuga ati bari abacyamaza babikoze niba bamurenganije ati ngewe shobora no kumurekura kumbabazi za perezida. Ibi bitazagutangaza kubera iki Kagame sasa amaze kumenya isi emushize mwanya we ubu sasa arabizi ko atagifite ziriya imbaraga yari afite zoko yakore cyo ashaka abantu bakarebera bakemera ibyo avuga kandi biri mu gihe kibi ekonomike nanone kubera ko ubukene amadeni yagiye gufata biriya bya Eurobond amadeni yose yamaze kugera igihe cyo kuyishyura kwa n'igihe gitoya deja afasha amadeni menshi ku buryo World Bank na IMF bigora kugira ngo bamuhe amafaranga ese azakomeza kugenda afata amadeni muri Eurobond mu bisambo bene bakorana so ashobora kuzafukama akajya ku ruhande nayo mambo uri kubona sasa ari kuganya cyane iyo nayo context nanone ya yari yebi bintu byose bijya tubona Kagame ntabo aramenya igihugu ayoboye we yari azi ko ari wa wundi warishije genocide ariko genocide yarangiye guta agaciro ku isoko mpuzamahanga kandi Kagame ari mu bantu batesheje iki kintu cyitwa genocide agaciro ku rwego mpuzamahanga kubera ko yayikoreshaga
ariko dafatamba nda atari kukurogoya kuko Kariste Sankara icyo cyaha cya muhamye cyangwa bakimuhaniye nyemerera gato wenda twumve iyi audio mbere y'uko na commentinga kuri icyo cya genocide bitewe n'umucika cy'umu Kariste Sankara bikoreje urwo rusyo nyine rwo guhakana no gupfuga
bemeje ko Nsabimana Kariste alias Sankara hamwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba icyo guhakana genocide icyo gupfobya genocide n'icyaha cyo guhabwa kuguriganya cyangwa gukora no gukoresha inyandiko n'impapuro bitangwa n'inzego zabigenewe wemeje ko badahamwa n'icyaha cy'irema ry'umutwe w'ingabo bitemewe icyaha cyo kugirana umubano na leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara icyo gutanga kwakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba icy'iterabwoba ku nyungu za politiki icyo kugambana no gushishikariza abandi gukora igikorwa cy'iterabwoba n'icyo gukwiza amakuru atari yo cyangwa icengeza amatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga uhanishije Nsabimana Kariste alias Sankara igifungo cy'imyaka 20 rutegetse rw'indangamuntu urwandiko rw'inzira na telefone Nsabimana Kariste alias Sankara yafatanywe inyago rwemeje ko Rusesabagina Paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe uhanishije Rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25.
Dr. Frank Kambanda urabyumvise warubaye nk'ukomoza ku iturufu ya genocide uvuga uti ntabwo igifite imbaraga hano hanze niyo kagarishaga ariko ahangaha ni Kariste Sankara wumvise icyo urukiko rwamuhanishije rumubwira ko ibyo byagomba kubihanirwa aho naho ndagira ngo wenda warugiye kwavuga ariko nifuza kubanza kumva ku rubanza rwa Sankara uko umucamanza Antoine Muhima yasomye kiriya cyaha
ariko wowe abo ni abacamanza cyangwa ni abacangamanza aho bo Kagame hagowe abo bacangamanza Kagame arabakoresha ejo bundi bazaburaho bahungira. Nta gihugu kiri divope gishobora guha aba bantu ubuhunzi aba bacyamanza kubera bari muri kategori y'abantu bahohotera abanyarwanda. Kandi birababaje kuba aba bacyangamanza ari abana bato baracyari bato baracyafite imyaka myinshi yo kubaho bagiye kwekorewa uwo muzigo ku buryo hari n'ibihugu bitazabaha na za visa. So ibyo byabo bacyangamanza mu byihorere mu biveho n'ubuwaye ne bya bindi Kagame akoresha bitazaba ejo bundi bamushyizeho na pressio nyinshi ashobora no kubafata akabafunga akabareba ukuntu abekiza. Na kimwe n'icyo kintu nini ibyo muvuze ngo Sankara no mu cika cy'umwa genocide iri jambo bacika cy'umu njyewe numva harimo iyo ukoresheje jambo mu cika cy'umu njyewe mbibonamo muri politiki ukwemeza yo mu Rwanda mbibonamo agashinyaguro. Ninde wakise ku icumu hariya mu Rwanda ahubwo ababita abashingwa cumu njyewe numva bafite rezo. So ibi bintu byo kwanga ngo sankara no mu cika cy'umu ngo Kagame noneho yamushyireho genocide. Kagame nta bwoko ahagarariye nta na bwoko wavuga arabukoresha gusa kugera ku cyo ashaka. So Sankara ibi bintu bamutwerereye kwanza ntanabatubwira uko bamufashe. Sankara nawe yabaye kidnap ntabwo tuzi nibi bamutwerera umuntu bakidnapinze yaba gute yavuga gute ari free. Ibyo ndakubwiza ukuri njyewe ndabizi Sankara naravuganye nawe kugira ko hafi ku munsi wa nyuma nibyo twavuganaga ndabifite muri telefoni yanjye. Sankara ntabwo yari azi Rusesabagina. Sankara yewe yaranansabye kumushakira aba bantu mwe adresi zabo kubera ibibazo yari afite yashaka abantu bamufasha. Sankara yaranyandikiye ndabifite ntasabe izo kontakiti z'abo bantu sekenda nabo yari amuzi. Sankara nta muntu mu bihugu biriya bituranye n'u Rwanda bavuga ngo yagiraga nawe umwe yari azi. Sankara yageze muri situasiyo yo kwirwanaho aho yari azi yari ari nta namwe yahuriye na biriya bintu yo kugenda ngo avugira FLN ntabwo nshaka kubijyamo ariko ndabizi kubera ko yarabimbuye nawe impamvu yabikoraga. Nta na muntu wo muri FLN Sankara yari azi ibyo byumvikane ndanabifite on record.
Ariko Dr. Kambanda wenda tukaba twinjiye mu buzima gatozi bwa organization kandi si ngombwa iyo uvuga ngo ntabwo yarabazi bamwe babyumva nk'aho twakwizera ibyo yakubwiye tutazi conference byagiyemo ariko yari umuvugizi uzwi kandi ama organization yabo ntigeze adenosa ko atari umuvugizi wabo.
Yes yari umuvugizi wabo ariko no kumenya ejambo kumenya kubize metaphysics cyangwa anthropology barabizi kumenya biri muri degree itandukanye ariko kumenya ku buryo afitanye abazi ku isura apana kubabona kuri munini cyangwa kuvugana nabo physically cyangwa kumenya yewe n'aba bayobozi ba FLN bamwe ntana omuza bamwe neba hari abakoreshaga amafoto y'impimbano kuri social media ubajyanye imbere ya Sankara ntabwo yakubuya ibishushanyo bakoreshaga kuri nini ntabwo azi ntabwo yageze agera muri Congo ntana hamwe yari yahuriye n'abariya bantu ariko ibyo ni ibindi bintu bishobora kuza bivuga ku bundi buntu ariko icyo nzi navuganye na Sankara kugera hafi ku munota wanyuma bamufatiye ibyo ndabizi nawe arabizi. So Kagame ntaba aramenya neza ko genocide yarishaga yararangiye yataye soko yataye agaciro ku isoko mpuzamahanga. Ntabazi ntaba aramenya ko u Rwanda ntabari igihugu gitunze ku buryo abazungu bakirwanira we aragendaga cyanga abazungu yebwira ko afite imbaraga ariko ntazo kubera ko amaherezo hose agiye no gusaba cyangwa gufata amadeni akoresheje izina ry'igihugu. Umuntu ufite igihugu kimeze kuriya kitafite competitive advantage agombye kuba yitonda kurusha uko tubona Kagame. Ekindi abazungu benshi bamushyize hariya hejuru yiyeburaga ko ari bamaze gusaza, bamaze kuva muri politiki y'ibihugu byabo. Abantu bashasha barimo sasa hivi baramureba bakavuga bamureba umugizi wa nabi umwitanye gusa nta kindi. So nta kintu washobora kunyuzamo ngo bikunde. Sono agombye kubanza kumenya igihugu ayoboye noneho amenye n'icyo agombye gukora uko agombye kwitwara muri politiki impuzamahanga, sino azahanuka niwe utazamenya icyamukubitse. So urubanza rwa Rusesabagina rurangiye uko twabivuze bigitangira, twavuze ko nta bari Rusesabagina uri kuburana, ahobo ni Kagame uri kuburana. Bakirusoma mwabonye European Union yabasubije, nabonye n'Ububiligi nabo bwavuze, Abanyamerika niyo bataravuga directly ariko pozisiyo y'Abanyamerika n'Ubwongereza turayizi turayizi. So birangiye ari inde waburanye cyangwa uburana? Birangiye ari Kagame uburana kandi yaratsinzwe kubera ko ntabwo yanashoboye kugera kuri gahunda ye yo kwandagaza Rusesabagina. Izina rya Rusesabagina risigaye hejuru hariya hejuru, ntabwo ashoboye kugira icyo arikoraho mu gihe izina rye Kagame riratakariye kandi yashaka the opposite. Ubu se ninde utsinzwe? Ni Kagame.
Professor Kambanda, ndagira ngo ngaruke wenda mubanye n'amahanga gato ariko tukiri angaha. Ni ibintu nimva ko dukwiye kongera gusobanura gato bikanumvikana kuko warubikomojeho. Umuntu yakwibaza ati de au départ cyangwa mu ntangiriro y'uru rubanza icyari kigamijwe ni ikihe? Kuko twibuka ko twarabisobanuye turanabivuga, wabonaga hari ikintu cy'uko Kagame ashaka kwita Rusesabagina umuteroriste cyangwa iyi mitwe ya politiki babarizwamo ko ari imitwe ya terorisme. Banyiri gushinga imitwe cyangwa banyiri kuyibamo yaba Sankara yaba Rusesabagina ntabwo bahamijwe no gushinga iyo mitwe, bahamijwe no kuyibamo. Hari diferanse yo kuba mu kintu no kugishinga. Mwiburanisha Paul ntabwo yaburanye ariko bavugaga ko mu bugenzacyaha abazwa muri riba abazwa yagiye abyiyemerera, yiyemerera ko yashinze MLCD, ko yafatanyije abagenzi babo gushinga FLN. Mwibazwa niko batubwira ko byagenze. Sankara byose arabyemerera ati ni Rusesabagina wayishinze afatanyije na ba Wilson kandi bamufatanga na kizigenza w'uyu mutwe wa MLCD ndetse na FLN. Aha niho abantu bibaza bati Antoine Muhima umucangamanza wa mugani ko bivuze akanzura avuga ati icyaha Rusesabagina afite ni ukuba muri iyo mitwe ariko ntabwo ahamwa n'uko yashinze iyo mitwe cyangwa izo platform. Aha niho abantu barimo kwibaza bati icyari kigambiriwe ni iki? Aho usuku tera icyasha abari mu mitwe ya politike cyangwa abarwanya Kagame ari mu mashyaka ya politike ko iyo mitwe yose ari imitwe y'abagizi ba nabi ikora ibikorwa bya terorisme.
Urabona nibyo navuze ati mbwira ikintu byebura kimwe gusa Kagame yagezeho muri ruriya rubanza ntacyo buri bintu ikintu cyose yashakaga abonye the opposite. Usamanize neza ebyo yifuzaga kugeraho guharabika izina ya Rusesabagina kugira ngo asimbuye Rusesabagina mu ruhano mpuzamahanga byamunaniye, aho agiye ahantu hari kurushaho. Cya kabiri gusiga abamurwanya icyatsa ngo ni abateroristi byamunaniye, ahobo niwe uhinduse umuteoristi wagiye gufata wangiye kidnappinga rusesa bagina omuntu omurwanya omuntu otamwemera kubera ibitekerezo bitandukanye omuteoristi ni Kagame kuburyo una umese politiki muza mahanga mbayoboze kubavugana n'ibinyamakuru muza mahanga nta muntu uri kuvugana FRN haibwo ikintu kibi tamu obundi bari ko bakondemining bakondemunga they would be condemning FRN
yeah
ariko yabuze engufu zishira FRN kuri kiriye cyasha cyo kuba terrorist ahobo niwe witwa umuteroristi kubera kugenda gufata abantu mu bihugu no terrorizing mwabonye abadepite bo muri US ibintu bamwanditseho babaza abadepite barenze kuri 40 babaza Biden ati tushaka ko odwa gahunda ehimi eri clear ezatuma Kagame adakomeza kuterrorizing abantu abadepite 40 na muri sena na lower house bandi ke Biden bamubwira ngo duwe dushaka ko odwa gahunda eri clear yokuntu leta yacu egiye kuhagarika Kagame kuterrorizinga abanyarwanda Biden ntabara subiza ebarwa ariko njyewe ndatekereza ko ezasubizwa n'ebihano u Rwanda rushobora kuzagongwa n'ebihano sanctions kandi urabibona bakisoma ruri ya rubanza kandi nako navuze nako mbire mbibona navuze ati namusembayo mwavoka wa rusabagina ntawe natekereza no kuzulira urubanza narureka maboko rugombye kuba mu rurimo sasa hivi rwa politiki mpuzamahanga abanyapolitiki mpuzamahanga bakabikora ariko urabona bakirusoma ubigi bahise buhaguruka European Union yahise haguruka
yes
kuburyo of course yo America umusimamo wa America wo olazi deja so they are
mbere kukomeza ahangaha kubirigi handa baravuga ko Sophie ari vice premier ministre ndetse akaba na ministre wa affaires étrangères urumva aravuga ko ububirigi bwagaye ko process abagina tabonye ubutabera buciye mu mucyo bivuze yuko icyemezo cy'ububirigi kiri clear noneho nubwo ubiri butagaragaje kudefanda rusesa abagina ku ikubitiro ariko noneho batangiye kubivuga ko process abagina ntabwo yigeze abona ubutabera muri iri akagurukote
twongeye kubasuhuza bakunzi ba radio etahuka kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi nyagasani akomeje kuba mu ruhande rwanyu uyu munsi rero tariki ya 20 nzeri umwaka w'2021 mwese nk'uko mwabikurikiye nibwo haciwe urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina na bagenzi be Bwana Paul Rusesabagina rero akaba yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 turagirira ngo tubagezeho ibyo hirya no hino ku isi bagiye bavuga nyuma y'isomwa ry'uru rubanza Bwana Paul Rusesabagina wahoze ari umuyobozi wa hoteli mu gihe habaga itsembabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 akaba yarabashije kurokora abagera mu 200,000 kuri uyu munsi yaje gukatirwa n'urukiko rwo mu Rwanda igihano cy'imyaka 25 y'igifungo ngo kuko yagize uruhare mu gufasha umutwe wa gisirikare mu bitero byiswe iby'iterabwoba Rusesabagina wakizwe mu mateka atazibagirana biciye muri filime Hotel Rwanda yagaragaje ubutwari bwe mu kurokora abantu mu mwaka w'1994 ntiyigeze yitabirira urubanza kuko ngo urukiko rutigeze rwubahiriza amahame y'ibanze mu kurengera uburenganzira bwe akaba yarabonaga bisa nk'ikinamico urubanza rukimara gusomwa abantu batandukanye za leta n'imiryango mpuzamahanga bose bagiye bagira icyo batangaza kuri uyu mwanzuro w'urukiko Karine Kanimba umukobwa wa Paul Rusesabagina yabwiye Al Jazeera ko uwo mwanzuro w'urubanza nta kintu na kimwe uvuze akaba yagize ati data yarashimuswe yarahambiwe yambutswa imipaka mpuzamahanga mu buryo butubahirije amategeko mpuzamahanga umubyeyi wanjye yarazi neza ko uburenganzira bwe bwahonyowe akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kwikura mu rubanza ibi byose akaba ari ibikorwa bishingiye kuri politiki umubyeyi wanjye ni imfungwa ya politiki ibyo aregwa byose n'ibihimbano Karine Kanimba akaba yongeyeho ko bateye impungenge n'ubuzima bw'umubyeyi wabo ku buryo ashobora gupfira muri gereza. Ububirigi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi mu itangazo yashyize ahagaragara urubanza rukimara gusomwa yagize ati nubwo bwose tutasibye kwereka u Rwanda impungenge dufite kuri iki kibazo, Rusesabagina ntiyigeze ahabwa uburenganzira bumuhesha kugira ubutabera buciye mu mucyo kandi butabogamye, cyane cyane ku birebana n'uburenganzira bwo kwiregura. Ihame ry'uko umuntu akomeza kuba umwere kugeza icyaha kimuhamye ntiryigeze ryitabwaho. Ibi byombi ubwabyo bikaba bituma tutemera imigendekere y'urubanza n'umwanzuro wavuyemo. Iri tangazo risoza rivuga ko Minisitiri Sophie Wilmes azaganira kuri iki kibazo na mugenzi we w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta mu gihe bazaba bari mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York. Agakomeza avuga ko hagati aho bakomeje kuba hafi na Bwana Rusesabagina. Trial Watch, impungenge impuguke y'umuryango Trial Watch wa Fondation George Clooney Bwana Geoffrey Robertson yagize ati ibi byose byari ikinamico ry'urubanza ritubahiriza na gato amahame y'urubanza ruciye mu mucyo. Akomeza agira ati ibimenyetso bimurega byazanywe n'ubushinjacyaha ariko ntibyigeze bigira aho biburanwaho. Ati kubera imyaka Bwana Rusesabagina agezemo ndetse n'uburwayi afite, uyu mwanzuro w'urukiko uhwanye n'igihano cy'urupfu. Amnesty International, umuryango Amnesty International mu ijwi rya Sarah Jackson wungirije umuyobozi mukuru w'umuryango mu gace ka Afurika y'Iburasirazuba wagize uti hagiye hagaragara ibikorwa byinshi bihonyora uburenganzira bwa Bwana Rusesabagina uhereye ku buryo yafashwe bunyuranyije n'amategeko, kuzimizwa akimara gufatwa no gufungirwa hatazwi akigezwa mu Rwanda. Kwirengagiza amahame y'ubutabera muri uru rubanza byahishije isura mbi ubutabera, binabangamira uburenganzira bw'abacika ku icumu bavuga ko bavugwa mu bikorwa biregwamo Rusesabagina na bagenzi be. Human Rights Watch, umuryango Human Rights Watch wo wagize uti habayeho ibikorwa byinshi bihonyora amategeko agenga imanza ziciye mu mucyo, bikaba bigaragara ko inkiko zo mu Rwanda zikoreshwa cyane n'ubuyobozi bwa politiki. Ngibyo muri makeya rero kugeza magingo aya byabashije gutangazwa n'abantu batandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Tukaba tudashidikanya ko n'indi miryango ndetse n'ibihugu bitandukanye bizakomeza kugenda bigira icyo bivuga kuri uyu mwanzuro wafashwe uyu munsi wo gufunga Rusesabagina imyaka 25. Tukaba rero dutegereje kubumva kubatega amatwi hano kuri Radio Itahuka, bakunzi ba Radio Itahuka, kugira ngo mutubwire namwe icyo mutekereza ku isomwa ry'uru rubanza rwa Bwana Rusesabagina. Reka tubaragize Imana rero, mwari kumwe na Kisele Kanijabo, nababwira ni nakagaruka.
Ibyo nabyo twavuze, reka Kagame afite ikibazo gikomeye. Kagame ntabwo afite ubushobozi bwo kumenya, bwo gukurikira politiki mpuzamahanga cyangwa ibibazo mpuzamahanga. Biriya bintu politiki mpuzamahanga iragenda vuba cyane ku muvuduko wo hejuru, ku buryo ibihugu bindi biri serious biba bifite think tank, abantu batekereza, bakurikira, bakora imibare ya politiki mpuzamahanga. Kagame we aragenda n'agatuza nako ntakafite, ajyana agatuza atanafite. Nta muntu umugire inama. Sasa we Kagame yagombaga kubimenya ati bariya abazungu baraceketse, kubera ko ibihugu muri politiki mpuzamahanga ibihugu biri civilized biraguha benefit of doubt ku kibazo kiri mu nkiko. Iyo urubanza rumaze gukibwa, ibihugu bitangira noneho kugira icyo bibivugaho, birakwereka icyo na sanctions ntabwo zari kumera n'imibare mike y'akaga. Nestractions ntabwo zishobora kuza utararucya. Obusasa yarukiye nebwire ko abavuka baburanya Kagame Rusesabagina batazajya mu bintu byo kugenda ngo barajurira. Ujurira iki mu buswa? So babiyehorere bikorwe n'abanyepolitiki kandi babitangiye. Kandi ndakubwiza ukuri, sanctions zikubitse mu Rwanda bakabakubitamo za sanctions, kandi urabona ko biri bujyane no kubima amafaranga European Union na Amerika niyo batunze u Rwanda. neba mwima amafaranga ukiyongera kuba yishe ubucuruzi mu gihugu nta kintu kiri mu Rwanda sasa byose ubuhinzi yarabishe byose ukongera uboneze ingaruka za COVID sinzi uko Kagame aza surviving simbizi no mwobo yagiye kwishamo ashobora kuzavamo kubera umuriro
No urakoze cyane Dr. Kambanda ubivuze neza reka kuri ingingo twimazeho umwanya tusubikira ngo tuzatubigaruka mu kindi gihe ariko ikindi kibazo gikomeye atazi uburyo wamugana irikona agomba kurisohokamo bamwe bahoze bambaza bati ese araza New York muri General Assembly ese aratuma minisitiri w'intebe ariko icyo tuzi ko Vincent Biruta we bavuze ko yerekeje nyine hano New York agomba kuza muri General Assembly Kagame wari i Kigali sinzi niba ari bufata indege mu ijoro cyangwa ejo
hashize iminsi ngaho igeze kuri yetanda turisiti yasohotse ntayo kohereza ntabwo yari ariho ntabazaza biri confirm already hashize iminsi ngeze kuri yetanda turisiti yasohotse
ku gihugu cy'u Rwanda se handitseho iki cyangwa ku bandi banyafurika
nabonye abaperezida bazaza Kagame ntabarimo ejo bundi kuri yes ejo na makuru yavuyemo mu bazaza yivanye ku rutonde kubera ibibazo afitanye n'Abongereza n'Abanyamerika so list yo irahari deja Kagame ntabazaza
Yes, please. Uze kuyinsheringa wenda niba uyifite ariko ndibaza impamvu atari buze SK ni ikibazo kirebana nuko atabishatse kuza cyangwa n'indi mpamvu wabukeka kuba atari ku rutonde rwa president waza muri General Assembly kandi buri gihugu kigomba kuba kiri represente.
Ukuntu Kagame asanzwe akunda amakamera mpuzamahanga n'ukuntu yagiye mu mwobo asiga yaba mu mwobo hari ibisobanuro bibiri tuzabonera neza igisobanuro nicyo kizatuwa igisobanuro nyacyo ariko hari theories zibiri zishoboka Kagame ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima ku buryo ashobora kuba afite abaganga bamwitaho banamutera wenda n'imiti cyangwa akoresha imiti ikomeye cyangwa afite ikintu kondisiyo bagombye kumanejinga bya hafi akaba ariyo ituma iyo kondisiyo ituma atagenda cyangwa atagaragara cyane iyo ni siyo ya mbere kandi niyo siyo ya mbere ya kabiri biruzuzanya kandi bishobora kuba kimwe kitira n'ikindi siyo ya kabiri ni ibibazo bikomeye mpuzamahanga afite sasa cyane kaga uru rubaga rusabagina hari ibintu bigeze kuri bitatu Kagame atazebagiwa abazandika ku mateka ya Kagame bataza missing cya mbere gushyiraho uriyo mutwe wa M23 uwo mutwe wamukozeho byataye bidasubirwaho kandi ntabwo azagera abikira ingaruka zabyo cya kabiri kudeta yo muri 2015 yo mu Burundi ingaruka za kudeta ya 2015 mu Burundi yamupfobanye Kagame ntabwo azagera abikira ikindi cya gatatu gikomeye cyane Kagame atazapfa akize gufata Rusesabagina icyo kintu kizamukoraho mpaka avuye ku buyobozi gishobora no kuba imbarutso ikomeye cyane yo kuva mu buyobozi noneho rero ariko twebuke ko gufata Rusesabagina byakozwe Kagame amaze no kujya mu mwobo Kagame yari ari mu mwobo egeri Rusesabagina yafashwe Cedric ikibazo cyo gwaye gwakaga ashobora kuba kagama afite gwaye kandi ubwo gwaye bushobora kuba bushanye n'isano n'ibyemezo afata ibi byo busazi afata kandi namwe ushobora kumubuguza ashobora kuba ugwaye ushobora kuba bufitanye isano n'imitekerezo ye bimubuza no gutekereza noneho ibibazo agenda afata bikamuteranya n'abazungu agapima agasanga umuyobozi runaka tuvuge tasanga mu Bwongereza for example Boris Johnson aramunukira tashabashaka kubona ikintu kitwa Kagame ibyo ndabizi Johnson yageze no kubivuga direct turi mu nama ahantu yaje mu gihe yari amaze gusezera yaje hano muri kuri Trump Tower aho nakoraga n'inshuti ya Trump cyane nageze amahirwe yo kuganira nawe ku Rwanda opposition yenda yizi kuri Kagame noneho kubera ibibazo afitanye n'aba republic n'aba democrate Kagame agasanga nazaza mu Rwanda naza muri izo meetings bashobora kuzamwiga no waringa ibintu nabyo ashobora kubikora akagwa mu wowe kubereke kibazo so ezo factors zibiri oburwaye no kuba yataye agakiro kuri politiki muri politiki muzamahanga bishobora kuba ari byo bituma tumubona gutyo
ugize neza mbese mbibona ko zana mu bundi byitwa kungwa cheringa cyayobora ari aho New York ejo yazikoze kuri online iriya nama ya broadband commission urayibona kungwa ni cheringa ira komite nyine y'umuyoboro w'ikoranabuhanga inama yayoboye ejo kuri internet kandi ubundi banyiri kuza muri inama bice New York bose nuva rero ko chair cyangwa co-chair w'inama ariwe Kagame yibereye Kigali mu Rwanda ayobora inama bigaragara ko nk'uko bivuga ntari ku rutonde kandi iyi nimwe muri evidence nanashingiraho kuko ntiwayobora inama irebana na broadband wibereye Kigali abandi baje New York bicaye bakaguteza bakakubura urakoze cyane chat kamba reka ingingo tuyive hano no turebe indi ijya gusa n'iyi kuko urabona ko byose birajyana kuri diplomacy tuvuye ku byatangajwe na TV Bubiligi tukaba tubona wa mugani no mu muryango w'abibumbye nta uhari kugira ngo yegere bagenzi be wenda baganire hari ibyo byinshi tuzakomeza kugenda tureba icyo bivuze ahubwo ikintu cyantunga uyu munsi ni ikiganiro cyabereye mu Rwanda kiriya kiganiro cyayobowe n'uyu mugabo nabanje kwibeshya mbere kuba naje gutanga akomoka muri Ghana witwa Fred mu cyo bise ikiganiro cyitwa The Pathway aho Kagame yari umutumirwa mu kiganiro bise The Room ibintu byose Kagame yavuze ni siyasa ni ikinyoma ni ukubeshya abanyafurika abanyamahanga urabona ko ibintu byose byari biteguwe munsi mu gihe amahanga ateze amaso ku rubanza rwa Rusesabagina Kagame nawe atumije uyu mugana kuza mu Rwanda kugira ngo baganire ni nayo mpamvu wenda baba barasubitse rwa rubanza kugira ngo bahindure itariki bascheduling iki kiganiro kuko babonaga ko mu gihe Kagame akora ikiganiro n'urubanza rurimo rucamo ariko bifuza ko abantu bamwe bajya kumva Kagame bakurikire kuri televiziyo y'u Rwanda kuko byatambukaga wenda nibahe umwanya urubanza kugira ngo bamenye uko Kagame yatekinitse nyine biciye kwa Antoine Muhima so muri kiganiro kintu nakuyemo cha sambanda twapfunyikiwe amazi Kagame ni gutavuga ngo yashyize investment mu rubyiruko cyangwa yashyize investment muri education bashora imari muri technology na innovation ati nyuma y'imyaka 20 ntabwo twari tuzi ko twaba tugeze ahangaha bamubaza ku kintu cyo gufata ibyemezo cyangwa impamvu abantu batumva neza iyi systeme bakoreramo avuga ku kintu cyo gufata ibyemezo biremereye ariko utirengaje ibyemezo bigufi cyangwa biciriritse Chatsika Mbanda ibi bintu urabikurikira ko wabaye profeseri warigishije ufite abanyeshuri benshi baguciye mu biganza byawe mu Rwanda hari iyo Kagame avuga ngo bashyize investment muri education mu rubyiruko ngo bigishe ikoranabuhanga innovation bahiye agaciro gashoboka niyo mpamvu asaba abanyarwanda kugira imitekerereze yo ku rundi rwego kugira ngo bafate ibyemezo biremereye ariko bitirenganye n'ibyemezo bigufi cyane ahangaha abanyamahanga bavuga bati Kagame ni umuntu w'umusiyantifik watereje ku kintu cya science kwigisha science ikoranabuhanga na innovation ariko se uko bivugwa muri PR ya Kagame niko bimeze mu gihugu cy'u Rwanda Professor Kambanda mfasha ahangaha umbwire iki gipindi yateye uyu munyagana Fred n'abandi banyeshuri bari bakurikiye ku isi yose bumvaga yuko bazabone kumva kino kiganiro aho ngo abanyeshuri arenga 600 bo mu mashuri atandukanye bageze amerwe kumva ikiganiro no kugana Paul Kagame wabyakira ute chatkambana
ibyabiri nyine ariko byarangiye ari kuganya amaganya yabyahindutse miborogo yarangiye
imaganya
imaganya yes yarangiye ahubwo Yesu byemwe ariko nanone uyo munyagana ava mu gihugu giheruse kufata icyemezo ko education yo mu Rwanda ntabegeze kuri level ya Ghana ku buryo abigiye muri mu Rwanda abanyeshuri bigiye mu Rwanda bangiwe bafatwa nkaho degree ya nyuma bafite ni secondary bagiye kwiga kaminuza mu Rwanda bavuye babangiye kubera ko Ghana urukiko rwa Ghana rwafashe icyo cyemezo nurwa Kenya ruherutse gufata icyo cyemezo kalite ya edukasiyo ni mbi cyane yewe nk'abanyarwanda ubwabo urabizi abanyarwanda bavuye mu Rwanda mu Rwanda bize za siyansi z'ibiki bageze hano bagasubizwamo mwaka wa mbere tutavuze n'amategeko cyangwa kubera abantu bazavuga ngo amategeko ngo ibikingo you know ariko so edukasiyo avuga ni iyihe ariko se igihugu cyaba kifite kiinvestinze muri innovation technology uko abivuga kikaba kifite gitunzwe na loans inguzanyo bishoboka gute igihugu cyainvestinze muri ibi bintu kishobora gute kuba kifite unemployment igeze kuriya innovation ntabari amazi umuntu wanywa akajya kuri toilet akayamena inovasiyo igaragariye mu bikorwa barahanga imirimo ntabwo ushobora kuvuga ngo iyo uvuze ngo nainvestinze muri innovation ubwo uvuze ko mufite akazi aba bantu mwigishije ba innovatinga mu producing iki kandi mwanabuze amafaranga igihugu cyabuze n'amafaranga y'imfatizo mu kigega cya leta kikaza kweguriza miliyoni 200 bagombye kuba bafite mu kigega kugira ngo bashobore kugura ibyo bakeneye so ibyo savuga abantu baba babibona ariko twibaze se amafaranga yataye muri iki kiganiro ayakoresha mu ku educating abanyarwanda byanyabyo akabinvestinga mu kwigisha abanyarwanda muri za kaminuza zo mu Rwanda aya mafaranga ataye muri ibyo ni ya kimwe habivuze amafaranga yataye agura bari abadamu kuja gukinira mu timu ye ni menshi kurusha amafaranga yari gushora mu banyarwanda bagakina volleyball nabo bakaba kuri uyo mugabo
turaza kubyinjiramo kuri iyo subject reka dukomeze kuri iki kiganiro
uretse ubugizi wa nabi ariko ni n'umuswa nayo mpamvu mumbabarire njyewe ntabwo nshyigikiye imvugo yitwa abavantara ariko njyewe imvugo y'abavantara ifite inkomoko kandi tugombye kuyitaho abanyarwanda babuze ukuntu abantu bavugira ngo basobanure icyo leta y'u Rwanda ari cyo cyangwa icyo uko esa abantu barareba bakibaza bati ariko aba bantu batekereza u Rwanda ruzabaho n'ejo bundi cyangwa ni abantu badafite aho bahuriye n'u Rwanda bo bagamije gusahura gusa abantu bakumva ko Kagame n'abantu bafatiye ibyemezo bimeze nk'aho ari abashansho bavuye mu gihugu runaka bazasubirayo u Rwanda rukaguma gutyo bamaze gusahura uyo bonye politiki yabo nabo batekereza u Rwanda rw'ejo n'abana babo n'abuzukuru babo bagombye kubamo bo bareba ikintu kibazanire inyungu today bakamenamo ibifaranga bidafite aho bingana aho kugira ngo bategure u Rwanda rwiza kuri bose ruzaza nabo eriye mvugo y'abavantara eturu ubuyobozi umeze nk'ubwa Kagame bushobora gukorwa n'abavantara badafite aho bahuriye n'igihugu abantu bafite barebe igihugu ejo wazaza w'igihugu n'abashobora kwitwara nka Kagame so iyi mvugo y'abavantara nubwo hari atari nziza ariko ni expressio ya feeling is illegitimate z'abantu bebaze ikibazo ku bintu bareba bifatika bakeneye igisobanuro ariko ntawe bemerewe kugira icyo bakivugaho nuko bagashakira izina ngo ni leta y'abavantara ni leta baba bashaka kuvuga ngo ni leta ititaye ubuyobozi butitaye ku baturage burashaka gukemura ibibazo by'abaturage bagahora babesha ku bintu byose nawo abana babo bazabashakira ikindi gihugu bazabamo.
Professor warabivuze kandi si ubwa mbere tubiganira kuko tumaze imyaka myinshi dufite ibiganiro byinshi tuganira ahangaha wagaragaje ko nta investment ishobora kuba udakoze investment muri education cyangwa udatanze ubumenyi Kagame ashaka ko tugenda mu bintu bishashagirana ashaka u Rwanda rubu rwa mbere mu bintu byose ariko ireme ry'uburezi riracyari inyuma cyane kubekera ngo leta yawe yashyize imbaraga mu ireme ry'uburezi ejo bundi nahoze ndeba umujyana umuyobozi wa PAC mu nteko cyangwa iriya komisiyo nyine ya PAC ikora igenzura ivuga ingano y'ibitabo bigiye kujugunywa by'imibare byanditswe mu Kinyarwanda kandi bamaze guhindura kwigisha mu Cyongereza sinzi niba article warayibonye Dr. Kambanda
narayibonye
can you imagine
actually no munyeshuri wanjye ntabwo ndi kuvuga department akoramo ariko ni department ishinzwe ibintu bimeze gutyo wanyohereje anyuze ku muntu kuwundi muntu wakambuye ati reba kanaka yakubwiye ngo isomero ubuswa bwacu tuhoramo
yes icyo kintu nashaka kuvuga rero ni ukugira ngo urebe iriya rost y'amafaranga za biliyoni ziba zitikiriyemo babibye cyangwa banyereje ukagaruka avuga ngo washyize investment mu gutanga education mu kwiga ikoranabuhanga mu gusaba yuko urubyiruko rw'abanyarwanda rutekereza big ibintu byo ngo twihangira imirimo think big tekereza ibintu biremereye atari ko ibito ntimubyirengagize binyibutsa siyasa avuga ati songa mbere matunda y'ikombere gira icyizere ko ejo hazaza ibintu bya siyasa ubona ko nibyo RPF ikomeza kubeshyekera urubyiruko mu gihe tuzi ko umubare mwinshi w'urubyiruko bafite ubukene bukomeye Dr. Kambanda
erega kaga ibintu byatangiye tubibona babita igipindi cya FPR bikavaho bikayenduka noneho gutekinika so kaga we ibi bintu cyo gutekinika kubera ko adashaka gukemura ibibazo biri concrete we agahitamo gutekinika yishyura amafaranga akanavunika yishyura menshi kurusha ayo yakishyuye akemura ibibazo ariko kubera ko adafite mu mutima we igihugu Kagame ntabo afite igihugu ku mutima we asuzugura abanyarwanda cyane asuzugura abanyarwanda ku buryo bugayitse cyane nta kintu kizima ashobora gutekereza ku gihugu ngo akorere igihugu Kagame we ni ukwiye kuryamo ake ategereje ko bazamubamba Kagame arabizi ko bazamubamba kandi nabi ariko akavuga ati igihe batara igihe ndarabona abantu baza kunyirya kundya reka nanjye mbajye mbigenze uko so iyo niyo filozofe ya Kagame ni umwihawuzi mu bwihawuzi noneho niyo mpamvu akora politiki y'ibinyoma buri gihe akishyurira ibinyoma amafaranga menshi kurusha ako yakwishyuye akemura ibibazo biri konkuri mu banyarwanda
urakoze cyane ubisobanuye neza Dr. Kambanda hari aho yabajijwe impamvu itangazamakuru mpuzamahanga rimwibasira reka twumve ibyo yashubije
abajijwe ku cyo avuga ku itangazamakuru cyane cyane ibyo mu burengerazuba bw'isi bikunze kwandika binenga ibikorwa na guverinoma y'u Rwanda yasubije muri aya magambo
there's no way I can change easily how someone wants to see me or sees me from their own perspective. Sometimes they must be looking at us through the lenses of their own, where they come from, where things really
matter. Go guhindura uko umuntu ashaka kumbona cyangwa uko ambona biturutse ku myumvire ye rimwe na rimwe bashobora kuba baturebera mu ndorerwamo zijyanye n'ibyabo cyangwa bakomoka kandi ibintu bishobora gutandukana n'ibyacu rero igihita kiza muri njye ni ukureba no gusesengura ibyabo bantu batuvuzeho nk'u Rwanda tukibaza ngo ibi batwanditseho birimo ukuri cyangwa se byo ese bifite ishingiro wenda wasanga ari ibyo watwigiraho bikagufasha kugira ibyo uhindura niba ubibonamo twebwe rero icyo twibandaho mu Rwanda tugenderaho no mu myaka izaza ni ukureba ngo ibyo dukora ni ibyacu mbere y'uko bireba undi uwo ari we wese tukabikora kandi tugakora ibishoboka byose ngo tubikore neza kuko ari natwe bifitiye akamaro cyangwa bikaduhombya iyo tubikoze nabi
what we do in Rwanda and what we try to do for so many years now is really our business. We think what we do is our business before it becomes somebody else's business. And we do it for ourselves and we try to do it the best way we can because we are the ones who benefit from it or lose from that if
Dr. Kambanda igisubizo cya Kagame nanone navuga ko ni maganya kuko ahubwo twakwibaza tuti ubushize bwo tuganira navuga yaraganyaga ati ndagerageza gutanga opinion zanjye muri media z'amba ibinyamakuru mpuzamahanga cyangwa bakabroka ibitekerezo byanjye aha nanone ati ntacyo nakora kugira ngo abo bantu bande amundererwamo zabo babashe kugira imitekerereze wenda nk'uko njye mbyifuza aha nakwibaza nti byagenze bite kugira ngo Kagame agere hahandi no asigaye yaganya ati ntibatuma vyu zanjye zitambuka cyangwa ibitekerezo bya bitambuka ubu none uko bandaye mu ndorerwamo zabo sinshobora kubikontrola hari igihe Kagame yari kuri platform internationale yirirwa Davos ari kuri CNN ari kumwe na ba Zakaria ari ku mateleviziyo yose mu Bubiligi mu Bwongereza ahantu hose ashaninga none bigezeho babaza bati kubera iki itangazamakuru mpuzamahanga cyangwa ibitekerezo mpuzamahanga bitakubona neza agasubiza aganya Dr. Kambanda
kaga ahagarariye cyangwa izina rindi wamwita ni gutakaza opportunity ni umuntu kubera imyitwarire ye nta opportunity atagize Kagame yarishije akantu ka genocide kamujyanye hejuru ariko yabaye wa mbere ukakubita hasi
himself
umuntu warwanya Kagame wa mbere ni Kagame myitwarire ye umuntu tekereza opportunity yose tekereza mu karere hariya opportunity yari afite tekereza no mu manyarwanda bwana Sarije Kagame yabonye opportunity edasanzwe yo gushyikirwa n'abanyarwanda b'ubwoko bwose mu gihe yafataga ubutegetsi kandi yari yakoze ibyaha ariko yari yabonye chance yo konsolidatinga abanyarwanda izo bese zose akazisazana hamwe iyo tuvuge iyo kweri kaga akoresha bariya bakanyarengwe agakorana nabo neza bakamuzanira abanyarwanda cyane cyane bo muri za north agakorana neza n'abariya batwagira mungu bakakorana neza urubona yari kurunga kubashyira hamwe ariko byose kaga yabifushije ubusa kaga we para definisiyo abazamwandikaho irindi zina
uceka se ko wenda ni ukubura ubwenge ni bwa bugome ni nukutagira agenda akurikiza burya iyo udafite agenda nabwo ukora ibintu huzagurika ariko nyeka ku bya Kagame byo nuko huzuye mu bugome bwo kumena maraso nyeka ko ari cyo kibazo gituma na mindset idashaka kuba yajya ku murongo Dr. Kambana
aga afite kibazo cy'i psychological
thank you
kaga afite umuntu umurimo atazi kandi ateteguye no kureba yananiwe kuri consilinga wa muntu mwenyewe umurimo nonewo akavumbuka afite faces nyinshi nawe atazi anatinya sasa haronia no muntu we ahora yirwanya kubera yanze kwemera anajikimbia I always say that ahora ina ahora mu ntambara yo kwirukanka kuri Kagame nyawe atinya atashaka no kureba none wowe Kagame nyawe atinya atashaka no kureba akamuprojectinga kubandi bantu akarwanya wawundi Kagame atinya akamurwanya amaze kumusiga abandi none akajya mu ntambara ya we Kagame n'abandi bantu buri muntu iyi ntambara ye aho Kagame ahanganye na buri muntu wese ntabashobora kuyitsinda nayo uri kubona niba baza uri kubona tekereza umuntu watakaje amafaranga ameze kuriya muri Kigali Arena akajya kwitwara uko yitwaye muri ibintu bya volleyball ubose ejo azongera abone esoko ya Kigali Arena cyangwa Kigali Arena azayikoresha mu bukwe w'abanyarwanda kandi nabo yabambuye ubushobozi n'ubukwe babo bakora nta mafaranga baburimo uramubona nta opportunity akabona
Dr. Kambana uyu mugana uyu mugabo Fred yamubwiye ati Mr. President ndibuka ko twahuriye hano muri Kigali Arena muri konseri ati nibuka uko twagiranye urugwiro nibuka ukuntu abantu bari bo gushagaye kugarura kiriya kintu cya Kigali Arena mwibutse ati nuko twahuriye aha ngaha muri ibi birori nk'ibi nimo kumubwira ati n'izi skandali zirimo kuba muri iyi minsi turazikurikirana turabyibuka ko Kigali Arena we yubatse kugira ngo wubake image yawe ni nkaho urimo kwisenyeraho ku bintu wowe wumvaga ari opportunity kugira ngo ube igihangane
ariko wowe uri so umusazi kiriya kintu cya Arena ntabwo kimeze ntabari ibishyimbo ushobora kurya wowe na famile yawe n'ikintu kigombe kugira ngo kiraninge kigombe kuba kibona amasoko mpuzamahanga imikino mpuzamahanga ariko Kagame uko mumbabarira abanyarwanda babivuga kubiniyamo Kagame yabiniyemo ubu se ni bande bazazana imikino mpuzamahanga muri kiriya kintu cye kandi gifite amadeni iyo aba umuntu utekereza umuntu muzima yari kwihangana byibura akareke imikino igarangira ariko yabirukanye ibyo ntaberangiye aba basketball nabo mbere yo kubaza mu Rwanda bongera kuzana game zabo mu Rwanda bazabanza kwebaza kabiri ni ukuvuga ngo ibintu imikino mpuzamahanga yasaga muri Arena ntabyazongera kubona azabibona gute afite icyasa kimeze kuriya so n'umuntu we Kagame nta opportunity atabona ekibazo no kumaintaininga opportunity no kubyaza umusaruro opportunity ariko byose bipfa kubera imyitwarire ye niwe ubiniya munyine bigapfa byose
urakomeye cyane Chat Kambana nagira ngo iyi ngingo tuyiveho ariko hari ikinyoma yazanye avuga ngo iki kintu cyo kubeshya nyine ngo isuku kuntu yaje umuganda cyangwa gukuriringa Kagame arabyivugira ati sometimes nabaga ndi mu modoka ngenda tukabona plastic bag ukabona ibintu bigatuma ava mu modoka nayo ngo akajya kubitoragura kugira ngo amotivating abanyarwanda gukora isuku kintu cyitwa umuganda isuku ubundi biri muri naco y'abanyarwanda ntabwo ari Kagame wabizanye abanyarwanda bamye bakora umuganda sinzi nige wazi by the way ariko uyu munsi aravuga ati copyright ni iyabo ni Kagame wazanye ibintu by'isuku mu Rwanda nk'abanyarwanda babaga mu mwanda urumva ko ikintu cyose ashaka ko kimwitirirwa ati ntago twagombye gusaba abanyamahanga kuduha n'inkunga yo kugira ngo twite ku bidukikije ibintu nk'ibyo byose urumva ko ibintu byose bigomba kumwitirirwa Dr. Kambana
ahobo njewe nari muri RPF ikintu batubwiraga tuwo turi kurwanya kwa Habyarimana cya mbere mu byari bikomeye harimo umuganda ngo umuganda ni exploitation y'abaturage exploitation y'abaturage twarega bimwe mu bintu twaregaga Habyarimana harimo umuganda wose umuganda ariko kuzana yaje abantu bibagirwa vuba ariko kaga kubera afite abantu barenze kuri umwe bari muri kaga atarashobora kubikosa iringa ntabo yibuka ibi bintu sivuple ntabo aba yibuka iriya buri uburwayi buramufunga arabyibuka amaze kubivuga kubera ko ntabafite ubushobozi bwo gutekereza ni umurwayi
ariko se icyo kintu uvuga ngo ni umurwayi ni ryari tuzi Kagame yaba yarahagaze ari muri muhanda na konvoi z'imodoka ngo akabona plastic bag cyangwa ibintu by'umwanda agahagarara bakajya kubipikinga ni ryari tuzi Kagame iyo ari mu muhanda nta muntu wagomye no kwegera kuvuga ngo arahagarara bakajya gupikinga kuko abashaka gukora isuku ku kintu cyose abonye ibi ni ibintu bamwe banyarukiye bati big lie ni ikinyoma cya Semuhanuka
kera mu Rwanda babitaga ngo bavugaga bari babishakiye mvugo ngo gendo beshe abahinde you know abahinde na baze mu Rwanda ari abantu ushobora kubwira buri kintu cyose bakacyemera kubera ko urabona barangwa no gukira amashyi buri gihe bo nicyo kibaranga kaga ubuyobozi bwa Kigali bwarabikoresheje ku bahinde cyane ariko abanyarwanda barabizi baramubwira ati gendo ubwire obeshe abahinde twebwe ntabwo ushobora kutubesha so barabizi ariko kandi n'umuntu wamubazaga arabizi na bimwe mu bibazo yamubajije byari nka kumucyurira kumutoneka so nta muntu ashobora kubesha abantu barabizi kera yabeshaga opportunity yarayitakaje yari afite opportunity yo kubesha nta muntu wamubajije ariko ntawo ibintu byarahinduje cyane kubera impamvu navuze n'izindi ntashoboye kuvuga kubera time
urakoze cyane Dr. Kambanda kuri ingingo nyine ni ikinyoma ki mwavuga ati abana motive y'abanyarwanda bitewe n'ibikorwa byiza nakoraga urumva rero ni byandi twakwita lead by examples abandi banyigiyeho bafata uwo muco wo gukora isuku Dr. Kambanda nagira ngo tujye ku yindi ngingo irebana n'ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique hari amakuru atandukanye muri iyi minsi menshi iyi ngingo y'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique urimo urayikurikira urabona iki urasoma iki mu mutwe wa Kagame ku by'umwihariko urasoma iki kuri politike ya Perezida Nyusi politike y'Abafaransa ndetse na Kagame nk'umucancuro ijambo ryanjye kuri iyi ngingo
ibintu bya Mozambique ibyo kaga ibyakaga byo turabizi n'ibya zindi paje ndakubwira bamwe navuga nabo babizi babikurikira kandi nabo bafunguka iyo tuganiriye nabo abayobozi mu nzego zo hejuru ibyakaga byo twabibonye mu nyandiko yasohotse mu gihe .com igihe cyo mu Cyongereza urabyumva ko batwanze Kinyarwanda mu Cyongereza ariko eriya atiko evuze byinshi cyane eriya atiko yandiswe no mu Bubiligi witwa Mark ariko yo isomye bakwa details z'ebintu by'umutekano Umubiligi atapfa kumenya ari mu Rwanda hano hari conclusions bitushobora gukora one nuko area article yandiswe n'inzego z'umutekano bagashyiraho izina ry'uriyo mugabo cyangwa se uriyo mugabo yagiye avugana aba inzego z'umutekano bamuhaye information bakamubwira zandike
ariko nanone n'icyo ngereza nabonye ku mujyandiswe ntaba ari icyo ngereza cyo muzungu ozi icyo ngereza n'icyo ngereza kimeze nka translation yo mu kinyarwanda hari uri yo muzungu n'ubu yabaze kirundi ariko sinze nebaza kinyarwanda cyane kuburyo yakwandika icyo ngereza mu kinyarwanda cyane icyo ngereza kiri mu kinyarwanda Cedric ari atika yandiswe n'abanyarwanda ariko uyo mugabo maka tumuzi cyane mu bikorwa by'e Burundi bya Red Tabara uyo mugabo azwi cyane akorana n'uriyo akorana mu buryo bwa hafi cyane cyangwa mu buryo umuntu atapfa gusobanura n'undi murundi kazi witwa Aderini Omutoni ninga pati nawe barakorana oriyo mugabo oriyo mudamo wa Aderini Omutoni uramwibuka muri Europea kandi kiri kinyamakuru cya Red Tabara kandi n'uyo maka ramuze muri Red Tabara no muri uno mubiri nyine niwe sura ya Red Tabara mu kuwanya Burundi njewe ntabwo yantangaje kubona uyo mugabo maka ariwe bashira uri yezena kubera no bundi ni maneko wa Kagame cyane cyane ko banawuze umugambi wa Red Tabara so uri umugaba akorera cyane Red Tabara urabyumva ko ni Kagame akorera ni maneko aba azanira abanyapolitiki ba muri Europe arabaneka akaza akabwira Kagame none bona Kagame nawe akareba ko yabigenza ariko iriya article nanone tugiye kuri content yayo ifite ukuntu eteyi namaganya ateye ubwoba ariko nanone hari tekereza ingabo zawe ziri mu gihugu fulani ziri muri Mozambique ariko leta yawe ikaba enenga abanyapolitiki n'abasirikare b'ofisiye mu nzego z'umutekano ba Mozambique ubuse ingabo zawe zihagaze aba bantu bari kunenga openly ubarege ibyaha bikomeye cyane ubundi uretse no kuba inzego igihugu cyawe cyabaye nubwo igihugu cyawe cyaba kidafite ingabo muri Mozambique ntabwo wanenga igihugu ubuyobozi bukuru bw'igihugu bw'ikindi gihugu kuriya ibi bintu bivuze ko kandi murabizi ko Kagame atekereza Kagame we atekereza avuga arabanza kuvuga agatekereza nyuma njyewe nabonyemo ubumvikane buke ikibazo gikomeye kiri hagati ya Nyusi na Kagame ikibazo kiri hagati ya Mozambique na Kagame administrator ya Mozambique na Kagame kubera ko bari kurega Mozambique n'ubuyobozi bukuru bwa Mozambique ariko none wo umuntu akatangira kwibaza ati bishobora kuba byatewe n'iki nkurikize bamwe mu bantu b'inshuti navuganye nabo kandi harimo n'aba diplomati ba hariya muri biriya bihugu bya hariya bya SADC cyane cyane Nyusi baramubeshe uri umugabo musiwa yabeshe Nyusi ngo Kagame azamukemuriye ikibazo cy'ifaranga n'imibanire n'abazungu Kagame azamuzanira investment Kagame azamuzanira abazungu n'amafaranga Kagame nawe icyo kinyoma cyamuguye neza kubera yashakaga kwinjira muri SADC turumva ngo Nyusi relasiyo yagiranye na Kagame yari relasiyo yo kwikiza nawe kubona ifaranga no kubona ABCD ariko none wibuke ko bacungiraga cyane nanone kuvuga ati ubushuti Kagame afitanye na Macron umunyarwanda akaba ari we secretary general wa Francophonie no kuvuga ngo icyo Kagame avuganye n'abafaransa birumvikana ko azabikora. So Nyusi yinjiye mu relation yo kubesha y'ibinyoma na Kagame. Ariko nanone ku rundi ruhande kwinjiye muri relation na Kagame Nyusi byamuteze ikibazo muri political party ye. Abanye politiki Nyusi ntabo azwi cyane mu bakire cyangwa abantu bakomeye bari basanzwe bakomeye muri eriya pate cyane. Ntabo nubwo ari perezida ariko ntabari we ogeze ijambo rikomeye muri pate. Pate yabo erigenga erakomeye. So baramukanda. Nayo mpamvu uri kubona sasa bari ahanganye cyane no mungu wa perezida wahoze ari perezida barahanganye cyane direct kumugaragaro na Nyusi. Harimo no gutukana gukomeye. Sasa Nyusi bishoboke ko yabonye udufaranga duke yatwa abafaransa erigana wagiye muri retirement kandi Mozambique nabari yugu cyo kwibamo amafaranga kubuye wasanga Nyusi atari yo mukire cyane ashaka agafaranga ko kujya muri
retirement. Dr. Ahole wenda no kukungaria so kukurogoya ari mu manza za mafia za fraud za korupsiyo za mabiliyoni na bitatu arenga akuko nako ntukirengagiza
ibyo byose bimushyira muri position mbi cyane yo kujya muri bankruptcy. Uyu mugabo noneho nawe hagashaka akandi ka source k'ifaranga y'abafaransa wenda yari aziko Kagame agiye kuzaba igisubizo mu bibazo azagira cyangwa ashobora kuzagira n'embere ariko akazamo kiriye kibazo cy'imikino y'ubuswa ya Kagame. Abafaransa baramukinye akagwa mu mutego akagenda kwishyira hejuru agashaka kuba umufaransa kurusha n'abafaransa akumva ko ashobora gukina abafaransa n'abongereza n'abanyamerika n'abarusiya n'abashinwa buri umwe amukina agakino yishakiye. Akibagirwa ko igihugu cye kidafite ubushobozi bwo gukina iyo mikino mu mahanga kuriya igihugu kihanze gihora gifunguye amaboko gisabiriza gikeneye abagifasha ntabwo gishobora gukina iriya mikino. Igihugu gishobora gukina imikino kigashina abafaransa n'abongereza kikabakina cyarimwe ni igihugu gifite icyo gitanga. Ibihugu nka DRC bashobora gukina igihugu cyaryo cyose kubera buri gihugu kijyayo kurwanira gushaka icyo cyakurayo ariko mu Rwanda bavanaho iki? Noneho rero ntabwo yamenye n'ikibazo makuru afite cya politiki ewe mu rugo noneho no ku rwego mpuzamahanga makuru ntaba ari popular mu Bufaransa ariko yagiye mu buyobozi mu gihe wavuga ngo coincidence abari abademokrati bari batakaje ubuyobozi hano kandi Trump abamereye nabi kubera Trump no mu populist you know n'umuntu kuri tere none abademokrati bakajyana icyicaro cyabo mu Bufaransa ibi byatumye makuru akomera. Ariko none abafaransa abademokrati bafite ubutegetsi bafite hano muri Amerika. Iyi ntambara y'abanyamerika n'abafaransa ntabera arangira bamubeshe gusa makuru kandi makuru nawe akagwa mutego akanahinduka umunyamerika akagenda avugane n'icyongereza agatesha igifaransa kandi abafaransa bahagaze cyane kuri wabo akabate agatesha urufaransa rwabo agaciro umuperezida wo mu Faransa akagenda kuvuga mu cyongereza kandi mukeba n'abakeba bahora bahanganye. Noneho babibonye n'ejo bundi ikibazo bafitanye sasa abafaransa n'abanyamerika eriya diri ya nini y'ubwato wabonye diri ya bari bahaye Australia yari yahaye Ubufaransa Amerika ikagiye gacya ku ruhande ikamuvanaho deal
wabonye nejo muri ya yahamagaje ba ambassador we muri America no muri muri Australia so uyo mugabo makuru afite ibazo bikomeye cyane mu gihugu cye no kuweko mpuza mahanga kuburyo sasa hivi Kagame alimu hagati ntabashobora sinzi neba ya ubu sasa amaso ayahanze makuru cyangwa yahanze Biden simbizi so hagati aho noneho bila nashoboka ko kaga batamuhaye amafaranga menshi yo kujyana ziriye ngabo kaga we yewe yategaga izindi avantage ashobora kukura kuri makuru makuru ari mu kantu muri politiki mpuzamahanga ku buryo yavanye nezina rye kuba perezida bazaba muri UN yabivanye ku munota wa nyuma ese makuru we ashobora kuwana intambara n'abanyamerika kandi afite n'intambara ye mu Bufaransa asanganywe ashobora gutsindiza intambara zombi none ukagame wagiye amukurikira adabira mupango biragenda gute so ibibazo bya Mozambique Kagame nanone gutakaza opportunity iyo Kagame ari umuhanga yagukoresha opportunity yo kujya muri Mozambique akayibyaza umusaruro yari kujya muri South Africa kwera South Africa niyo kontura ya hariya akajya South Africa ati bagenzi bange abafaransa bari kumpa kadiro k'agafaranga bashaka ko mbakore akanaka twakoranye mafashije tugakorana tugakura mwaka kanje namwe kubera interest za South Africa hari ya muri kariya karere nyinshi cyane yari kujyayo akabavugisha akumvikana n'aba South Africa South Africa ekamuwa cover none wakanakoresha iyo opportunity kuvugana na South Africa no gukemura ibibazo na South Africa ariko yagiye kubiniya mu byose yari kugenda buriya Kagame abazamwandikaho bafite byinshi iyo opportunity yo kujya muri Mozambique yari ku iyo agira abantu bamugire inama yari kuyibyaza umusaruro ariko agiyeyo arwanya South Africa kandi South Africa ntaba ashobora kuyikura muri kariya karere abanyapolitiki ba Mozambique ntabwo ushobora kubatandukanya na South Africa iyo ugiye muri Mozambique urwana na South Africa biba bikunaniye from the beginning kubera abanyapolitiki ba Mozambique bafitanye rasio ikomeye cyane na South Africa udashobora kubatandukanya so yagiyemo bila mpango atazi niba noneho ashobora kuzavayo nabi cyane kandi bikanamugiraho n'ingaruka zikomeye cyane mu karere hariya atuyemo kubera biriya bihugu yagiye yeshyira hejuru arwanya nka South Africa bishobora kuzamugirira nabi natareba neza
urakoze no kubisobanuye ntibinarumvikana usibye n'icyo kibazo n'iyo myitwarire biranagaragaza ikibazo kiri muri diplomasi umubano nyine afitanye na Mozambique magingo ya cyangwa ufitanye umubano n'umuntu mwiza ujye mwitangaza amakuru ukoresha amagambo nk'ariya iyo nkuru reka tuyerekeraho gusa ikingenzi nuko abanyarwanda bagomba kubimenya ariko tuzanakomeza tubabwira amakuru mashya azagenda aza nta watinya kuvuga ko nyine uko bihagaze magingo aya navuga ko atari byiza mwabonye Mubaraka Muganga yirukanka ajyayo kuri iki cyumweru handikwa byinshi ese ni briefing yarajyanye yaragiye kureba se uko yasanasana ariko se wakoreza Mubaraka Muganga nawe w'intandagira bitabo utazi gusoma no kwandika wigamba gusa ngo twe turica tukarasa duhaguruka i Kigali tukagera i Kinshasa cyangwa tukagera Afurika yose nta kuntu wambwira ngo hari icyo muganga Mubaraka yagiye gusanasana na kaga nyine kugarije abanyarwanda Profesa Kambanda ndumva twava kuri ingingo
oya aye ngingo hari akantu nshaka kongeraho Mubaraka afite quality ye kubera ko ariyo muntu utize
which is that quality ye
quality ye ya morale morale boosting bashobora kuba bamuherezeyo kubera ibibazo bafite Kagame yavuze ati wowe gendo bahe morale aba basirikare bacu bari gupfa bari ku bibazo bikomeye gendo ugerageze kubazanira ka morale boosting mu gihe turi gupanga uko bavayo birashoboka
urakoze cyane reka mbere yuko tujye ku nkuru ya nyuma iriya nkuru irebana na siporo kuko ubundi sinyankora ibiganiro bya siporo kundajya twigane kuko harimo diplomasi na skandari abantu bakomeje kutwandikiraho cyaskambanda ndagira ngo tugaruke ku bintu birebana na za cyamunara hari cyamunara iteganyijwe muri famiye ya Rwigara none mbonye ari na cyamunara iteganyijwe kwa premier ministre former premier ministre Pierre Damien Habumuremyi bavuga ko cyamunara imitungo yabo yageze ku isoko igiye gutezwa cyamunara imitungo itatu ya Dr Pierre Damien Habumuremyi uherutse guhamwa n'icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiye yashyizwe mu cyamunara kugira ngo hishyurwe umwenda wa miliyoni 24 n'ibihumbi 700 abereyemo umuntu Dr Habumuremyi yigeze kuba ministre w'intebe akanagira indi myanya ikomeye mu buyobozi bw'u Rwanda mu mpera za 2020 yahamijwe icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiwe ahanishwa gufungwa imyaka itatu no gutanga izahabu ya miliyoni 890,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Dr. Kambanda, kintu cyitwa imitungo mu Rwanda, RPF irayihumeka pe. Twahera kuri ya famiye Rwigara ni cyamunara, abantu bazi ko zino cyamunara zidahari, cyangwa ibyaha nta bihari ari tekinika, Habumuremyi urubanza rwo narukurikiye twaranuganiriye umwana we uba mu bihugu muri mu bihugu bya Scandinavia yanditse inyandiko zitandukanye ndetse bajya no kuri Twitter baravuga bati iyi nyituro muhaye data yarabafashe kwiba amatora cyangwa data yarakomeje kubafasha gukora itekinika umwana yanditse ibintu bikomeye cyane kuri Twitter abenshi baravuga bati Kagame ntabwo tuzi ikintu cyamuhaza kugira ngo aha abana amahoro histori ya Habumuremyi uko yinjiye mu business cyangwa mu bucuruzi uko iri shuri ryashinzwe uko yagiye ashaka amafaranga yo kuba inguzanyo kugira ngo iri shuri ribashe gukora kandi bakamunariza bakariyagarika twarabiganiye na Metro Rusagara kuri Radio Tahuka uribuka mwifatwa n'ifungwa yagerageje no gutanga ingwate ngo aburane ari hanze ndakeka igera hafi kuri miliyari baramwangira bagerageje gutanga ingwate ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda baramwangira none bamukatiye imyaka itatu none agomba kwishyura miliyoni 24,700,000 mu gihe yatanze miliyari ku ingwate niba nibuka neza ngo aburane ari hanze bakayanga oya mumbabara shobora kuba nibeke wenda ahanga shobora kuba mbegereranya na wa mucuruzi nkubiri shobora kuba nakoze confusion mu nyanda ndaza kuverifiya cyangwa nzanabikosa mu kindi kiganiro cy'ejo ariko nzi neza ko yaba Habumuremyi yatanze ingwate barayanga yaba nkubira yatanze ingwate barayanga kandi igihano bahawe n'amafaranga bacuye akaza munsi y'ingwate bashaka guha icyo twakwita systeme judiciaire mu Rwanda cyatwambanda izi manze ebyiri cyangwa izi cyamunara ebyiri ya rwa Habumuremyi n'urwa famiye Rwigara niba ari cyo mwabivugaho mbere ko tujya kuri irebana na siporo
ibi bintu byose kaga sistemu y'ubujura buri uburwayi afite yebwira ko ibintu byose ari ibye we yumva ko nta muntu ugomba kugira amahoro kereka we yumva ko yogize amafaranga cyangwa ufite you know igihe cyose ugize amafaranga yumva ko ugiye gushaka kumuvanaho cyangwa we afite ubwo burwayi urashobora no gusobanura ni uburwayi so mu burwayi bwe agenda ashakisha buri kintu cyose cyitwa hari umuntu wese ubayeho neza akashaka ukuntu amubuza amahoro abyumva so iyo niyo situasiyo ya kaga so mu buryo bwose kaga bunye umuntu wese ufite erika kuva na kera uziko hari umushuti wanjye twavuganiraga wakoraga muri izo banki z'u Rwanda arambwiye ati ariko kambanda uziko kuva kera nta muntu washoboraga kuvana miliyo 10 kuri konti banki yariyo yose ngo Kagame ntabone ripoti ku munsi umuntu wese uvana amafaranga arenze miliyo 10 kuva kera cyangwa organization iyo report yagombye gutanga kwa kaga
nuvuga ngo nta muntu wemerewe kuvana amafaranga kugira cyangwa kuvana amafaranga kuri konti arenze miliyo 10 zo Rwanda Kagame atabizi ubuse umuntu ameze gutyo ubona ya yo uburwa yafite mu mutwe buteye soni so umuntu ameze kuriya nta mahoro yegirira nta mahoro ashobora gutanga nta prosperity yifuza kubana asha agombye kubambura utwabo buri gihe so iyo nicyo cyago twagize abanyarwanda bagize ni cyago ni ibyago twagize akundi
nibyo ni ibyago twagize ariko se ubushize ndumva narakwandikiye nkubaza nti iki wabutekereza iki kuri icyamunara ku muryango wa Rwigara kuri business yabo cyangwa indi nzu bagiye guteza cyamunara numvise Adelina Rwigara ataka ati nta deni dufitiye leta nta deni dufitiye leta umugabo wanjye mwaramwishe nta deni dufitiye leta ariko stile aba bantu bagiye guteza niba iyo hoteli yindi wenda cyamunara bizarangira bagiye kuri ya nyubako batuyemo bateza cyamunara hari n'uwambwiye ati Kagame azakomeza ku buryo n'inkweto zabo cyangwa n'imyenda bambararamo imbere ayiteza cyamunara kugira ngo abarangize ku mugaragaro ese twavuga ko ari urwango Dr. Kambanda cyangwa hari indi munyangire abantu bashakishiriza ahandi gutandukanya na politike cyangwa n'ibintu birebana n'ibintu byo kuvuga ngo turishyuza ideni rya leta cyangwa turishyuza amafaranga mubereyemo igihugu
erega kubera ko turi kudiringana n'umurwaye nka Kagame ntabwo ushobora kubona igisobanuro uretse nta gisobanuro watanga kubera ko Kagame we buri gihe yumva agombye kugira umuntu abantu abuza amakuru kandi ntabashobora guhaga kabone nobo wamubwira ngo nguhaye kimwe cya kabiri cy'ubutunzi bwanjye ariko ome amahoro ku bindi nsigaranye Kagame ntabwo yari kwemerera ukara kwemera ukamuha ya mbere igice kimwe cya kabiri wamwemereye ariko akimara kukiverisa bikamara kumujya mu maboko nanone ahita agushaka wo bya bindi usigaranye
muri makeri ngo bimwe bajya bavuga ngo ushobora guha amafaranga urupfu ntuzanyica ariko urupfu ntabwo ruzaba satisfy ruzatwara nomara what
si so uyo niwe Kagame nuko ameze nta kindi nta wundi abanyarwanda ntitubishaka tumwemere gutyo kugeza tumwekijije ariko mu gihe agifite power nta kindi n'uyu Kagame nabo bamuri hafi abeshya ngo baramukorera ejo bo nabo azabambura ni ukuvuga ngo buri muntu wategereje umunsi we wo kwamburwa kubera ko Kagame mujya mubivuga kuri radio ati ni ruriya ntiwagige ntabashobora guhaga
rwabuze isoni rurya ntiruhaga
so bari abagwarwayigara ibyo abahora urabizi ko ni ibintu by'amafaranga nanone nabyo byatumye n'umugabo we na Rwigara bana amwica kandi Rwigara ntacyo atakoreye Kagame namuhaye buri cyose namukoreye buri kintu cyose ashobora gutekereza agakimuha ariko ntabashobora yakoreraga umuntu udashobora guhaga aramutwaye amutwaye imitungo amwambuye ubuzima yewe n'akazu yabagamo babagamo azakagurisha cyamunara bagiye guba bapangaje wibuka kaze gwakwa hari umuntu wambwiraga ati kaze gwakwa yasigaye yarabaye umupangaje utwe twose batugurishije you know so uyu niwe Kaga
none se Dr. Kambanda tugaruke wenda kuri kese ya Habumuremyi minisitiri w'intebe umbwire niba bi making a sense cyangwa ubyumva ni gute nkuko byanditswe ko ngo icyaha yakoze ari ugutanga sheke zitazigamiye imitungo bagiye kujyamunwa muri cyamona kugira ngo yishyurwe umwenda wa miliyoni 24 reka tuvuge 25 umwenda wa miliyoni 25 uwo niwe mwenda afite noneho igihano gufungwa imyaka itatu no gutanga izahabu ya miliyoni 892 tuvuga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda gufunga imyaka itatu no gutanga izahabu hafi ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda miliyari pito miliyari ibintu bikomeye cyane
ahobo no mutwe azawumufata azamwica na umwica kaga nuko ameze ahobo tugombye kuba ntabo tugombye kuba tutangazwa nuko kagama akore ibintu biriya ahobo tugombye kuba tutangazwa eske abanyarwanda bagikorera kagame na barwaye umuntu utabona ko ni time ni matter of time mbere yuko kagame akugirira nabi ni matter of time so ariko abanyarwanda bo sinzi abantu bakorera kagame njambibazaho nkabwa cyariko se na barwaye bo mutwe abantu badashobora kureba inyuma bakavuga ati kanaka ntacyatakoreye kagame ariko byarangiye amuri ati kanaka ntacyo batakoreye kagame ariko byarangiye amuri none wongewe nkorera kagame azankunda azagira icyo amarira icyo atakoreye runaka wamukoreye ibinshi kurusha n'ibyanjye nkora ubose ni njyewe azagira icyo amarira nanjye azandya uko yariye n'abandi ariko imitekerezo yacyo abanyarwanda simbizi wagira ngo bo abanyarwanda iyo umuntu abahaye cyo kurya bahita barya bagahaga nta kindi kindi ubona ariko noneho bakishyura amaze kubakoraho that is the way I see it.
Ni ikibazo kandi iyo umuntu avuga ati kagame zakurya zakugira nabi bamwe bati mwebwe nuko muri politike muri muri opposition none wa mugani biza tubireba tubibona wa mugani bagenda bototera abanyarwanda boro ukabona birangiye kagabariye nkaho tutayibabwiye reka dusoreze ku nkuru rero irebana n'iby'imikino mumaze iminsi mubona mu itangazamakuru iby'amarushanwa ya volleyball yabaraga mu gihugu cy'u Rwanda aho u Rwanda rwafatiwe mu cyuho kubera gukinisha abanyamahanga abakinnyi b'abanyarwanda bakinira ikipe nasiyonali y'u Rwanda bakomoka muri Brazil nyuma y'aho ibihugu bikomprenize bagakora investigation u Rwanda rufatirwa mu cyuho bigaragara yuko u Rwanda rwakoze violation yo gukinisha abanyamahanga icyemezo cyafashwe na federation nyine ya volleyball no suspendinga kuvana u Rwanda mu marushanwa ariko bitakiriwe neza na Leta y'u Rwanda ubu tuganira nabonye inkuru cyangwa Twitter ivuga yuko abayobozi ba Federation ya Volleyball mu Rwanda niba ari gutabwa muri yombi cyangwa Libe abatwaye kugira ngo bajye kwisobanura ubwo murumva icyo bivuze iyo Libe gutwaye hari icyaha ubukurikiranyweho ese no muri sporo twavuga yuko mu gihe habaye amanyanga nkari ya twabonye cyangwa cyo twita skandari igihugu cy'u Rwanda kigafatirwa mu cyuho bikarangira kivanye marushanwa twabona urwego rwa Libe rwinjira mu birebana na siporo rukora investigation nkaho hari icyaha cyakorewemo ese bari abakinnyi bane bakwinjira muri ekipe nasiyonali y'u Rwanda bate mu gihe kagame yenjoyinze aya marushanwa kimwe n'andi ya basikete aho tubonamo umustari w'umunyamerika akunda kuza gukinamo hari Kigali mu Rwanda kaga asa nkaho nyine Kigali Arena yabaye ahagorobereza buri mugoroba mu gihe abandi wenda batajya no mu kabari bitewe n'uko COVID-19 n'ibindi bintu ariko kagame abiyebere kumwe na Ministre Mimoza hari n'amafoto twabonye yewe amukoraho ku bibero Mimoza yashyize amaboko ye kuri Kagame ubona yuko bafitanye urugwiro so ibi bintu by'imikino yaba ya basket cyangwa ya volleyball bisa nkaho ariho kaga yerekeje ubuzima bwe bwa buri munsi kuko buri mugoroba abagomba kubyitabira ari kumwe na Ministre Mimoza aho bongo bavuga ko bafitanye urugwiro abantu bakwesheninga muri iyi minsi kuba rero iskandari yarabaye bivuze ko Libe yakwinjiramo ikurikiranye abayobozi ba federasiyo ya volleyball ese babikora bonyine badafite amabwiriza y'ubutegetsi amafaranga yo kuzana aba bakinnyi kuko barishyuwe ntabwo baje gukinira ku buntu association volleyball yaba yarakuye he binyibutsa ekipe nationale y'u Rwanda mu mwaka wa za 2000 niba nibuka Desire Mbonabucya akiri kapiteni wayo ubwo yajyaga muri CAF cyangwa mu mikino y'igikombe nyafurika ku nshuro ya mbere ari no bwa nyuma yagezeyo niba nibuka bavuga ko yakirije abanyamahanga benshi ndetse bavuga ko byari binagayitse baragiye bagerayo ariko bahita batinwa ku ikubitiro ntabwo bakomeje kuba rero u Rwanda twarubona muri ibi bintu nk'ibi abenshi bavuga ko bigayitse biranagayitse kuko bashatse yuko babyirengagiza bagakomeza nkana ariko basanga bitakorwa nkana bitakorwa gutya Dr. Kambanda hari amasomo abiri wenda cyangwa atatu abantu banyandikiye bavuga bati harimo isomo rya politiki muri diplomasi Kagame azakomeza gufatwa ku ruhando mpuzamahanga muri Afurika ke ibihugu bya Senegal za Nigeria n'ibindi byari muri competition bizakomeza kubona ibivuga ku Rwanda na Kagame babyirengagize ikindi cya kabiri ni ingaruka bizagira kuri investment yumva ko yashyira muri Kigali yaranena icya gatatu ni ingaruka bigira ku bantu bitwa kuba ari hafi ye bakorana nawe mu bintu birebana n'ubuzima bwa buri munsi nagira ngo rero mudufashe mutubwire ko mwabyakiriye nuko mwe mubyumva ijambo ryanyu
biriya bintu biragaragaza umucyo wa Kagame kwirata adashaka kudevelopa igihugu infrastructure yagombye gukoresha kuzamura abakinnyi ba volleyball ntabe hari mu gihugu ariko agashagaragara nk'umuntu ufite imikino ikomeye kugira ngo ako kipe ye egeze ku rwego rukomeye yashaka kugaragaza ingufu z'u Rwanda rufite birashoboka ko yanubase ikiriye kintu n'abashoramari ababwiye ati nanjye mfite na volleyball na basketball team zikomeye tuzakora partnership muzanshakire tournament muzizane mu Rwanda nuko nyine ariko noneho ibintu bigaragaza neza ko ari Kagame wabikoze kubera ko bijyanye neza n'umucyo wa Kagame ukuntu yitwarira hejuru bityo rero kubeshya ngo byakozwe kandi ubundi y'amakosa akomeye akozwe n'abantu bari amini na ministeri umuntu wa mbere obazwa ni minister ntabwo ushobora kugenda gufata abantu ngo ba federasiyo oya ni abantu ba ministry ibajyane niwe politiko niwe obazwa responding ku political issues za ministeri kandi nanone kwirukana abantu akanafunga ziriya teams uriyo mukino ntabari ibyemezo byafashwe n'abari abayobozi ba federasiyo n'ibibazo byafashwe na decisions zafashwe na Kagame ubwe ariko noneho amaze gusubira wenda yagezaho amaze gufata ibyemezo akabona ingaruka zifite no kuri arena ye noneho ashaka gutanga ibitambo agende abeshe abari abantu ati abari njyewe wakoze amakosa yakoze n'abari abantu kandi naranabafunze mukomeze muza neza za tournament si nta kibazo bari abantu bakoze amakosa n'abafunze so nibyo nyine byo bindi byo gutanga abantu we agakomeza ariko sinzi niba bizamuhira buri gihe iki kintu yacyubatse ku mafaranga ntabafite sinzi niba bazongera bazane tournament zindi mu Rwanda tuzareba uko bizagenda ariko bindi byo gutanga abantu akabatangaho ibitambo
none se Dr. Kambanda waruvuze uti ubundi ministeri ya siporo ifite inshingano yo gukora kubazwa bino bintu ariko uwakwitwa ko akwiye kubazwa nakubwiye ko ari we uba wicaranye na Kaga buri mugoroba ndetse ese navuga ko ari entertainer nawe navuga ko ari ushinzwe kumushimisha bamwe barakemanga n'ibindi n'ubundi bucuti bwa buri hagati yabo izi skandali cyangwa iskandali ntabwo ari n'iya mbere mu mateka ya siporo mu Rwanda Kagame ashyira imbaraga mu kubaka amakipe yo hanze uza amafaranga ashyize muri Arsenal uza amafaranga ashyira muri Paris Saint Germain kugira ngo bavuge u Rwanda cyangwa bubake imbaraga z'andi makipe wabikomoje uti aramutse afite amafaranga muri siporo mu Rwanda twazagera abakinnyi beza umunsi umwe. Ariko se ukeka yuko ministre Mimosa Munyangaju adakwiye gutanga ibisobanuro?
Iyo biba atari ibintu byakozwe na Kagame, ministeri wari wambaye wagomba kukubaza bya mbere. Ariko ni ibintu bya Kagame muri kiriya gihugu na institusiyo zibaho, nka ministre, nka minister cyangwa umukozi wa ministre wa muri ministre ushobora gufata ibyemezo bimeze kuriya, ntabwo bishoboka. You know, so ntabwo bishoboka ko umuntu yafata icyemezo mu kiriya gihugu ni cya Kagame na kantu ka Kagame. Ni ukuvuga Kagame ni wabifashe we icyemezo bibyo ari kuvuga no kujijisha, nta kindi arajijisha.
Ndagushimiye cyane Dr. Kambanda ku mwanya muduhaye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twaganira ibintu bitandukanye kandi bifitiye abanyarwanda kamaro. Ndizera ko n'abadukurikiye banyuzwe ku ngingo tuganiriyeho. Reka rero dusoze ikiganiro, ariko nkurarikira ko hari ikiganiro twavuze ubushize tuzakorana ku kibazo kirebana n'urubyiruko nyarwanda. Urubyiruko rukomeje kumbaza biti Serge bite, no kugira ngo nibutse ko tutibagiwe iyo subject, kuko abanyarwanda urubyiruko rurambaza ruti watwijeje kuzatuganiriza na Charles Kambanda kuri sijirebana n'urubyiruko, ubwo twazayitegura mu minsi itaha. Ariko nagira ngo ng'umwanya ube wasoza, niba ari ubutumwa particularly wasigira abanyarwanda bateze amatwi na kiganiro ube wabutanga.
Yabiyenda bakorana na Kagame cyangwa bakorera Kagame bagombye kwitonda, kubera ko amakosa Kagame abakoresha cyangwa akora amaherezo azabe kureza urutso, noneho bakabari bo afunga ko bamwe ko bakorana n'uwo musazi bamwitegure hakiri kare bamwikize. Sino azagenda barya buri muntu wategereje umunsi azari ibwa ngo nyine we Kagame iyo ubite mu gatuza akore ibi yishakira. Nabagira inama kwitandukanya na Kagame, ntakundi amaherezo ntakundi nuko biragenda.
Dushimire Dr. Charles Kambanda watuganira mu kiganiro cyacu uyu munsi. Dushimire namwe mwese mwadukurikiye. Kuba ari mu Rwanda mwe particularly mukunda kuvuga muti dushimire Dr. Kambanda bitewe n'inama bagira, kandi muramushimira ku by'umwihariko. Reka dusoreza nk'ambabwira ni ufite ikibazo igitekerezo kuri iki kiganiro twagiranye kuri uyu munsi ku ngingo zitandukanye, izirebana n'ubutabera, izirebana n'intambara, izirebana na diplomasi, mwatwandikira maze ibitekerezo byanyu tukazabiha Dr. Kambanda akazabitanga ibindi bisobanuro wenda mu minsi iri imbere. Na rero nge nshoreje twabanye Serge Ndayizeye, mbabwira ni ko tubakunda kuri Radio Itahuka. Mugire ijoro ryiza ku bagiye kuryama, umunsi mwiza kurimo kubyuka. Ibiganiro byacu bizakomeza ejo kuwa kabiri ku masaha mumenyereye. Turabakunda mu gaciro na hejo murara rya abandi mwese, umunsi mwiza aho bukeye.
Yeah.